Kulungile majite bomnandi kuniqeqesha. Anoletha iqesha ku ngoko ke mele ndithi tshe yakubonana bafethu.
Exam lu, khawume mfethu. Hey, sosele iBS 6. Anoqhubu nje mfundini.
Anokumvumela umhlobo wakho asele utywala yokuqhuba. Ungabomyeka ke nakanjalo asele utywala yokuqhuba.
Kulungile manene, ebo kumnandi kuniqeqesha mina. Anolenza ixesha kum. Ngoko ke kumele ndiyozipholisa ndiyoqubha kancinci.
Exemplu, khawume mfethu. Hey, sowusele iibhiya eziyi-6 awunoqubha unje mfondini.
Ukusela utywala phambi kokuqubha kubulala amakhulu abantu, ingakumbi ngeli thuba lolonwabo nokuphela konyaka. Musa ukusela utywala uphinda uqubhe.
Tsalela ku-112 kwisimo esingxamisekileyo. Esi saziso sokhuseleko soluntu usiphathelwa yi-Sea Rescue South Africa.